Umaudi ya malare chitongo lechevunanzi wakubia vula mumu wasio na chivudeo ne chila guo kutano kwenye mira. Uruama wanga kurukaru wavula ya gate kemfumbo kwa Uganda. Abantu bayo kababera abakungu kungu obutadambu kutambula kugenda mawanga ago. Mkutia ntibano bandi tuambuza no kutwala hichu rade echa Ebola. Wabula wakati mkulambula. Ngaba kulembedua mwakulembede chitongo lechine cha World Health Organization Tedros Adhanom. Ategezeza nti oluvanyuma lw'okulambula Uganda wamu n'ekifo ekyokute kibajjanjabi n'abalwadde ba Ebola wali mulago agambye Uganda teri mu mbeera ya bwelaliikirivu ng'abasinga bwe bajja babijweteka wamu n'okubitambuza ku mikutu gy'amawulire era ng'onaasabye mawunga ku lukalu lwa Bulaaya be badde batadde envumbo ku bulwadde abasawo mu ggwanga lino ne gavumenti ne minisitule y'obuvunaanyizibwa ku by'obulamu bakola butaweera nga n'embeera teri nga bwewulika mawulire.
One thing I would like to underline is the support from WHO to Uganda. As you know, there are some travel restrictions by some countries. Of course, few countries, majority are okay, but travel, blanket travel restrictions are wrong. And Uganda is reporting transparently, and travel restrictions blanket actually undermine transparency. So we have been asking the international community not to do this, and those who have done that to reconsider, and because it affects the economy and it affects the livelihood of the country.